Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
sakiraɓe heeɗiɓe jamale moɗo ɗe gone beete alalbare sappo e jeegon lewru février hitande 2022 yamde jeena ƴaɓɓuri kesilimaji sappo e ɗiɗi. Ousmane Niane bulɗo kabaruji ɗo Mamadi Keita to ɓoggi janɗe to. Dewral banggal jaagu signinama hakkunde Mali e Mauritanie altinere ƴaɓɓine nde ngal gollidal waɗan fa guureji ɓurɗi horsude sanne naata fa heewle leydi meɗen ndi. Kanankoɓe Mali darni golleji hokkugol cuuɗi logement sociaux ɗiɗa ɓol cuuɗi logement sociaux ujunaji sappo ɗiɗi e temere joyi e capanɗe jeegon e jeegon ɗo Bamako ɗo. Yimmaɓe ɓami nde dabere caggal ko taykita ko nangata hakkille e yuɓɓo inɗe gonduɗo gonɗo dow ɓeɓe annde ɗe wattu joni o hokkaɓe ɗi cuuɗi. Beta ko min kala haala nesuji gatteɗi ley kurtuguji ley siji yogaji Halima Yatra dartini en ko saabide kake yogaji ana kele sini yombayɓe ana ƴaɓɓo. Yo ɗi woni sembe kabaruji beta ko bisimilla moɗon heɗal studio tamani. Ɓeydugol gollidal banggal jaago e keɓal hakkunde Mali e Mauritanie gollirde chambre de commerce e gollirɗe chambre de commerce e d'industrie ɗe leyɗe ɗiɗi ndewri jinñini artinere ƴaɓɓene nde dow kabaru jaago. Fanda muɗum e wi heɓe hakkilo muɗum yo yaafinde jaagoji e golleji jaagotoɓe hakkunde Mali e Mauritanie. Opérateur économique en ɗukono wayi noon jaati ɗum woni kamɓe jaagoto julaɓe mawɓe jettingal gollidal mbawgal nafude sini ɗe leyɗe ɗiɗi gollidi haybude ngol lawol. Fa ɓeydureɗen fammo keɗɗen na Alicise Sita Sidibe.
Cuuɗi ɗiɗi jaaguji leydi Mauritanie kan e leydi Mali woni jaafinoji ya warta kakiji marchandise hakkunde leyɗe ɗiɗɗe. Ɗum woni ko holliti Yusuf Bacili, laamiɗo suudu jaagu le leydi Mali ni.
Chambre de commerce ɗe leyɗe ɗiɗi wongo naati seeden ɓamde kaaki kan e naɓde kaaki hakkunde Mali kan e Mauritanie. So na ƴeewi Mauritanie jaati wonko lamdi laamu Mali o, yalla cotta meɗen ɓe anan haɓɓame toon kaaki. Ga saamoji so yimɓe meɗen ɓamu toon kaaki noon atta naddugo majji malɗo kalisma ana heewa sanne. Ga ñalade hannden chambre de commerce ɗe leyɗe ɗiɗi wongo naati seeden kabaru
oɗo. Kabaru ka gaɗoɓe jaaguji le leydi Mali ni ka weli ɗum sanne. Le wimaɓe ucciitugol laawol hakkunde Mali e Mauritanie waran yaafinde kulleji ɗi. So ɗum ɓettike waran yoppude porga e leyɗe keddiɗe to leydi Mali jogi marchandise ngaji muɗum fa heewi haybude ko watta. Yo e tawede muɗum fuu jaagotoɓe ka holliti wiɗa ana fawi jikke mu en do armé leydi Mali ndi, yalla ana reena golloɗatol. Bamba Tidiane Kanadi woni hoorejo walde antirtende collectif des centres de gestion agréé du Mali.
Ɗum natta hunde lobbere sanne junngo leydi Mali. Ɗum wawi naatade saabe ɗum naddude e ɓamde kaaki hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi Mali ka e Mauritanie. Saabu dena Mauritanie an ɓatti en sanne arana jama ana huna laawol mum. Saabu dena torraji heewɗi antonni saabe lafe deeƴerne. Sona ƴeewi hannden so ɗum jokkini aɗa wawi naatade saabe jaati leyɗe kedda jominaɓe poorɓe ɓeyde ɓuyta coggu kaaki mum en ndi ɗi ɓameten toon noon ɗi.
Faden ne hooreɓe suudu jaagu le leydi Mali ndi ka holliti wiide marchandise ngaji leydi Mali fuɗɗi ƴaɓɓoraade nokshot le leydi Mauritanie n warde le leyndi. Oɗo golle fuɗɗi caggal jukkoje ɗe fedde CDA woni ɓami so tongi ɗo leydi Mali ndi.
Andimɓe keɓal kollitiwide ngal dewral banggal jaagu hakkunde Mali e Mauritanie ɓeydan gollidal hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi ka ko laati fuɓe kollitiwide juutineɓi Mauritanie wawa nafude sanne fa yetto porgaji keddiɗi ɗi. Ɗum wonno ɗe leyɗe goɗɗe kerdirɗen ɗe keɗe ko docteur Abdoulla Karim Jammatani wi o andinɗo keɓal o jangguino du faculté des sciences économiques et gestion. Imirana Kilou Mayga noddudu faccitago Sita Sidibe.
So ɗum naati le wakkati seeɗan ɗum wawi faabade en huncin torraji heewɗi ga so ɗum juuti sanne ɗum tiiɗan junngo meɗen NMP. So ni a ƴeewi keɓal meɗen ko heewi fuɗo porgaji leyɗe goɗɗo woni ko walla e poro noachet on ko faabato Mali de ko yo saabe Mali ana ɓama kaaki porgaji leyɗe keddana fo e da muɗum ɓattiɗe. Saabu dena Mali pe hoore muɗum wala por. Ɗum wongo natto saabe hannden sono a ƴeewi misali Côte d'Ivoire Maliga e Burkina fou kaaki mumen ko heewi toon ƴuwata. So Mali acci ɓamde kaaki hannden leydi Côte d'Ivoire attawan Burkina tan ɓamde kaaki tun min gue miɗe tijji kawral hakkunde Mali ka e Mauritanie ga ɗum natto hunde juutine sanne. So ni e anti keɓal meɗen ana ƴuwa toon.
Sakiraɓe ɗi kabaru co andoɗo mbawi heɓude dow ɓeɓe annde ɗe ɗo hella amen Facebook kañum compte Twitter. Hokkugol ɗiɗoɓol cuuɗi logement sociaux ngaji ujunaji sappo e ɗiɗi e temere joyi e malli hemere e jeegon ɗo Bamako ɗo laamu o darni ɗum keñen. Les communiqué goto ministére kuminiɗo cuuɗi e moƴƴintingol nokkuji hollitiwide fedde humuninde hokkugol cuuɗi nde fusama nde dabre ɓamama caggal ko taykita wonko nangata hakkille e yuɓɓo inɗe heɓɓe ɗi cuuɗi ko hollita dow ɓeɓe annde ɗe. hono soldats en France cakkitirto le sahengel jabugol landol ana hani hebede alal bari handen caggal batu hakkunde batu kando wadde hakkunde Emmanuel Macron e hunirabe mudum mo Niger Chad e Mauritanie kando wadde to Paris to ministre communido hajuji France gondi sella holliti altener yabene de wide France jukina habade e terrorisme le sahengel ka mali wala e golleji mabbe di fabedrin fam keden Umar Waygallo
Jean-Yves Le Drian o hali le tileji le leedi France ndi sappo en lewru fevrier ndu o holli TV so dati di fu njaltinaka be kerta ko le leedi mali ndi ka dum e tayre fu be keddoto le leedi le goddo le leful sa hengel kolitim wiide an njeli fa be kaba e gube de be nodiri terroriste en o wattu jono wala yuppude leful sa hengel ka mbeltano golleji mabbe di ngori le on do wattu fu Emmanuel Macron lamido leedi France ndi an hani yidude e president leedi Niger Chad Kanye e Mauritanie e do leedi le tati gonde le sa hengel ka mo leedi mali kanye mo leedi Burkina Faso ngarta tawede li hendo laamu hakkundeji wodi nyaloma hande no ila kudeta wodi li no gayne lewru me gidiragul hakkunde bomako kany e pari yari chagal France en wonde buutite yimbe le muuden le leful sahengel nokkule mabbe tumbuta kany e teselit fuube uddi dum
wombe nyaaw ciowde nangi yaabe le leedi meden di direction générale de la santé goddin o kabar horebe gollidende horebe de gollide kolliti wiide o nangi ko buri himbe temed nayo e debbe sappo e jeno yude lewru janvier jabbino do warde do gonde hande do ka wala fu yudo ko fawi do kabaru timmugol ndiyam pese safare o nyaaw horebe gollide humunide pesugol de kolliti wiide yudum pene fabi durde den fam keddena ali sise e sita sidibe
e region ay fa hewi an wundi fewde nyaw cewde wala oro wakati lewi kango docteur Cheikh Amadou Tidiane Traoré horejo kumani do challal e labal furuba dabereji an wundi fiyede fa hada odo nyaw yade yeso
gidi futbal ne hitane 2020 wartande handen nyaw cewdo hebi semel leni sabdina sukabe ko hewi nangi o nyaw ga woni region ngaji kewdi wana e region kay jema kita kulukoro sigasu fa yottade segu kay e lamu muti e nukuje godde le geni bamgo de nukuje o nyaw pour hebnade san ilam ko wad imadraji kewdi yal anasakko ko nyaw
le nukule yogaji pesoto be ka holiti wiide pikir nyaw cewde o ka ngutti hebeede horejo kumani do hejo pesugo gol ka holiti wiide dum wana ngonga docteur Ibrahim Jara woni horejo hejo kumani do pesugol nyaw cewde o
pikiri hamani nyaw cewdo ana hani wadede kile didi ga yimbe faminaka do mudun sanne de wadugo pikin didi bo to dogotron me kan e yimbe humuni be ngal gollal dum wonde imadraji mudun tofon kana dum kir habana o nyaw abada la faga mal fene gotan
horebe kumani be challal be kana nada sarabe walla be le imadraji be gondi fewde nyaw cewde o
elu de kake se yombay ana jabbo nadu kasene jangudi ur an hono dum enandare mudon ana e nesuji si jogaji le mali di fina tawaji fanda mudon e hakkilo di jalleni yo nyibode dewra le dewgal kede ko Halima Yattara hebini en do kabar mudon do faccitango Umar Waygallo Ali Cisse
le baleri leedi ndi so bami fa debbo hurtiki fufota kambe bamara be kanya ko nande mudun be bi kaki kisinabe tele deedo nokkole kanko Muktar koni andado kabar fina tawa bamara ko be kedden ko sifi do hen
jombajo o nyende fu ha nabere suudu goramu galmar yopete yaso mobile mobengel an han fusude galmarne galmarne ana unna nyandu ko latifu le majjum mi pawon jike ame wiide dum warandu haba jinnaaji nyende fu so tawto gorama
wana kambe wombe le baler leedi ndi tan andi dido fina tawaji sa yari le wud leedi ndi kany le sa ha leedi ndi du kaki kesi jokkata jombajo nokkule godde do so bami fa duwa wadama qur'ana jangama be jokkina caggal debbo ko yata loode nay roobe le du jokka caggal mudum kebben kanko no dirte da baba tandina yo goto e gondo le ngalori tumbutnde andando kabaru fina tawa ko sifi do hen
donc les femmes
rawbe le kurtunoji di jimi di benjimata halaji di bi kalta duwaaji di bi ngatta fu yalla ana heba dotude e faabaade debbo ole galle mudum yodo fa hannamo hodo haani wadde hodo woni ko haana wadde yottike galle ma
fami autre chose
yoga andambe kabaru fina tawa ko litidi dum wonde e yarde tiagal kabaru no leedi ndi wori hebe fu ano gonde yoppirde seeda seeda fina tawa ko tawri mawbe mudun en beedo andambe kabaru fina tawa be kolli TV sukabe an kani jokkitaade don sanne sabide yo dum hunde nafore non
kabaru nyawu COVID-19 o talataade sappo e joyi lewru fevrier ndu kan ko be docteur en kulliti wiide himbe noga e go o woni be nyawu on nangi kasen temedere e chapande jetno e jetno woni santanaabe goto iwi ko naale leedi mere andi warde handen himbe ujunaji chapande taton e temmedi do e chapande jetton e jeego woni be on nangi santanaabe ujunaji noga e jetton e temmedi do e sappo e nayo jiwbe temmere jetno e sappo e jetdon kedden joni kabaruji acti COVID
min joto heɗade heƴuji amen jowiɗi dow coronavirus beete hannden min garan min dokka landi ɗi heɗtoɓe min andaɓe kabaru cellal du gara jaabo ɗiɗo landi.
Bonjour docteur ya
tama forasi ane e fasaguli bele chawibe nyaw COVID-19 tawe andaka
so amata e nyaw o yema dum woni ana jogi ji an lobba ga dum he etama sa jido surtout e ge nyaw ono yawiri so a pikike ada wawi surtout e ge nyaw ono yawiri wurde sa yuppi ji amadan haba ge nyaw.
Bonjour professeur.
Jawal docteur, les dati neddo mo nyaw COVID-19 woy mo so tutti do ma dum ana wawi lata sababu woyti de nyaw COVID-19 woy ma
contamination.
Oui, c'est un facteur.
Gonga dum ana hakkune dati mawdo woyti de neddo nyaw o jati do jugol na tuttude dum sabi so wiya njoppa metere goto hakkune ma neddo mo kaldata so neddo hartike nokku fayso o iwi do so neddo goddo wari to hartito jomudo ana wawi hewude nyaw
contaminé.
Joddaade so haalda e neɗɗo mo ñaw COVID-19 o woni mum tawi a memayi ɗum ana wawi laatade sababu waytide ma ñaw on.
Si la distance réglementaire est respectée,
so seraji rentourde ɗi taɓama caɗele ngala neɗɗo ne waw jaati gajidade e ñawɗo COVID-19 no oɗo jogola o dowtoranɓe kinnoto nden ñawɗo o e gonɗo bange makko fof ndenoto.
Yalla weɗodirde kulle hakkunde jeeyo kan e coɗo ana wawi latade sababu waytide neɗɗo ñaw COVID-19 on.
Oui, il y a un risque, c'est vraiment un facteur.
Eyo yo sababu jaati kamba ɗum ko COVID o naati leydi ndi lumuji yowaji uddama sabu client en hewɓe ngaran nden so ni won duuɗo ñaw hakkunde mabɓe o memi kalisi ma ɗum no kuɗɗe goɗɗe mo tottata yimɓe nden so client o tawrama ñaw o tan o raɓan commerçant heddiɓe foof.
ɗo kaddi ten beete hannde dow kabaruji meɗen jooɗi dow coronavirus wakkati futtino ɗon ɓorno ɗon maskiji moɗon kay bon hoore moɗon fa kay bon wondiɓe moɗon du
studio tamani.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakiraɓe kabaruji gonɗile région ngaji meɗen ɗiɗo kabaru sakkade julnir ɓiɓɓe rewɓe yontere ƴaɓɓene nde ima daraji gaɗɗi to kolokani to hollitinde yimɓe o nokku kutteji gonɗi dow muɗon ɗon ngal kawrital hawrintini kaniɓe kanankoɓe e commune o fa yettade ardiɓe dinaji o golle ɓe gaɗi ɗon dow yambingol ñalowma adna keƴanaɗo sakkogol taadugol ɓiɓɓe rewɓe ko yambina jeego lewru février ndu ONG tañe kati hucani ɗon hoore golleji pawiɗi dow reenugol toñaɓe fa yettade seedotoɓe ɗum wonno Sicily kawrital gaɗugal talatare ƴaɓɓene nde to gawa to ko ɓuuri himɓe sappo e joyo ƴuruɓe ansongo doro tesit tinahama gawa fa yettade talatay kawri e ngal kawrital fanda muɗum yo fa kuminiɓe ɗum darano reenugol hakkeji ɓiɓɓe adama en kuminiɓe golleji muɗum e hollitinde hono kamɓe hawruɓe hen ɓe du hono ɓe kani wadde e haala muɗum famminide himɓe ngal kawrital waɗi balɗe ɗiɗi. Sakiraɓe ɗo kadduɗo en ɗi kabaruji ka andon ɗi fuu oɗon mbawi heɓude ɗi dow www.studiotamani.org na du fa kettinoɗo ndi oɗon mbawi noddude numéro viyamo capanɗe tati e jeɗɗi tati nogay e goho. Sakiraɓe allah hokke ñallude e jaam.